nimesha kombolewa sasa mimi nimepata uzima sasa nita tumia mabawa yangu mda waku inuka umefika nafsi yangu nimesha kombolewa sasa mimi nimepata uzima
wewe. Wana, nani kama wewe.